waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali nin ayaa lagu maxkamadeynayaa lacago si been abuura lagu qaatay tan ayaa qayb ka ahayd baaritaan lagu sameeyey malaayiin doolar oo looga shakisan yahay in loo duway dhinaca kooxda islamic state ninkan ayaa loo ogolaaday inuu caruur ku hayo gurigiisa inkastoo hadda ka hor lagu xukumay qof uu ugu hanjabay inuu seef ku dilayo taasoo ka dhacday shopping center ama xarun dukaama oo ku taala magaalada Sydney Hussein Dandaji oo 26 jir ah ayaa dacwo lagu soo oogay jimcadii la soo dhaafay inuu si sharci darro ah ku qaatay $80,000 oo uu ku helay xanaaneyn caruur laakiin uusan wax caruur ah xanaaneyn ama gacanta ku hayn Hussein Dandaji ayaa la xiray April markuu qof ugu hanjabay inuu seef ku dilayo wuxuuna u shaqeynayay family daycare oo aasaasay nin lagu sheegay inuu argagixisada ugu weyn Australia yahay laguna magacaabo Abu Suleiman warkan oo ay soo bandhigtay barnaamijka 7TD ee ka baxa telefishinka ABC-da ayaa dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin sida ay u dhacday in ninkan loogu ogolaado inuu caruur la shaqeeyo inkastoo ay ciidanka la dagaalanka argagixisadu dusha kala socdeen ayna booliska bistoolad ula baxeen markii uu seef qof ugu hanjabay Dandaji ayaa la xiray markii asbuucii la soo dhaafay ay ciidan u dhaceen family daycare Sydney ku yaala oo uu aasaasay Mustafa Muhammad oo loo yaqaan Abu Suleiman haddana sarkaal sare ka ah kooxda argagixisada ee Jabhad al-Nusra ee Suuriya Family daycare kan ayaa dawladda ka qaadatay ku dhawaad $27 million ilaa 2012 waxaana u shaqeynaya ku dhawaad 600 oo qof oo caruur haya booliska ayaan helin inta badan $27 million waxayna baarayaan in lacagahaasi lagu maalgeliyay kooxda Islamic State ee kale taasoo hadii ay dhacdaba la yiri ka dhigi lahayd anshuur bixiyasha Australia maalgeliyasha ugu weyn ee kooxdaasi argagixisada ah Booliska Federaalka Australia ayaa Dandaji oo 26 jir ah ku joojiyay garoonka diyaaradaha Sydney isagoo doonayay inuu duulo waxaana laga kansalay baasaboorkii uu watay. Booliska ayaa ka shakisan inuu u socday bariga dhexe si uu ugu biiro kooxda Islamic State. Booliska Federaalka ayaa baaritaan ay bilaabeen waxay ku ogaadeen in ninkan ay $10,000 soo galeysay oo uu ku qaadanayay caruur inuu gurigiisa ku hayo. Ninkan ayaa galay shopping center bishii April isagoo ku hubaysan seef wuxuuna ugu hanjabay inuu dilayo qof markii muran dhex maray qoyskiisa iyo dad kale murankaas oo ka dhashay xagga diinta booliska ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa markii dambe ku buufiyay ninkan kadibna xiray Dandaji ayaa dhacdadaas lagu xukumay 12 bilood oo uu edeb yeesho markii lagu helay laba booliska oo uu gacanta u qaaday iyo inuu hub watay isagoo ku tali jiray inuu weerar geysto saasoo ay tahay lagama cishan ayaa la yiri ogolaanshihii inuu caruur la shaqeyn karo Nesha oo Neil Hutchinson oo ka tirsan Australian Child Care Alliance ayaa sheegtay intani cadeyn u tahay in wax weyn ka qaldan yihiin nidaamka lagu baaro dadka caruurta la shaqeeya inaad caruur dambi ka gashay mooyaane waad ku baasaysaa bay tiri baaritaanka la shaqeynta caruurta haddii xataa xukun lagu gurido ama aad u hanjabto macnaheedu ma aha in laga cishanayo la shaqeynta caruurta ayay intaasi ku dartay Dandaji ayaa u shaqeynaya family daycare ay leeyihiin laba wiil oo walaala Maxamed iyo Umar Ibrahim waxaana baaritaan ku sameeyay booliska federaalka Australia asbuuc la soo dhaafay booliska ayaa aaminsan in family daycare kan uu lacag ku qaadanayo caruur aan jirin iyagoo been abuuray lambar aan jirin oo centerlink uu leeyahay saasoo ay tahay in aysan ogaan baa la yiri ama qaban dawladda federaalka iyo tan gobolka oo masuulka ah nidaamka family daycare-rada barnaamijka 7TD ABC-da ka baxa ayaa sidoo kale sheegay inay ogaadeen in family daycare kan ay been abuureen diiwaangelinta talaalada si ay ugu gooyaan baa la yiri ama uga fakadaan sharciga ah haddii aan caruurta aysan talaalayn lacag laguma qaadanayo ama waxa loo yaqaan no jab no pay laws baaritaanka ayaa waxaa kaloo lagu ogaaday Ali Asad oo 22 jir ah oo lagu soo oogay dambiyo la xariira wax isdaba marin Asad ayaa ah xogayaha hay'adda samafalka ee Daarul Quraan wal Sunna oo dawladda Lebanon ay ku eedaysay inay maal geliso kooxda Islamic State hay'adda samafalka ayaa waxaa lagu hayaa baaritaan la xariira maalgelinta kooxaha argagixisada Nesha oo Neil Hutchinson oo ka tirsan Australian Child Care Alliance New South Wales ayaa sheegtay inay canshuur bixiyasha Australia ay tahay inay aad uga caroodaan eedahan wax isdaba marinta ah waxay sheegtay in nidaamka family daycare-rada Australia uu ahaa mid si qaldan looga faa'iideysto inkastoo dawladihii kala dambeeyay ballan qaadeen inay nadiifinayaan warbixin dawladdu soo saartay 2014 ayaa lagu sheegay in ka badan 7 milyan oo dollar asbuuc walba ay family daycare-radu si qaldan u qaataan sanadkii la soo dhaafay booliska ayaa ogaaday in 16 milyan oo dollar lacag lagu sheegay ay family daycare-radu si isdaba marina u qaateen magaalada Melbourne dawladda federaalka ayaa ku dooday inay xirtay daldaloolo badan oo ka jiray nidaamka family daycare-rada dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay ballanqaad kuwaasi la mid ah oo lagu nadiifinayo nidaamkan ayaa waxaa hore u sameeyay ra'iisul wasaarayaashii hore ee John Howard iyo Tony Abbott waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali